Ine ya kwe batu wa saving na madam wa big sister.
Bono fo chafu la me fuchile shana. Sana, bono fo chafu la me fuchile shana. Sana,
chani kwa nyo tesi kiaya. Tesi kiaya, chani kwa nyo tesi kiaya. Test it, yeah.
Test it, yeah.
Zan Music Blog.com.